Studio Yafa na yeton an wombe an ketino min wakkati fu yeton meden Yafa sonni min gadanton weti fu delle hande aljumaade de en karan hala bundam bibbe adama en ke yadata e wurugol e ley cuudi luwetedi na nate na ngone sakramede wolbe rewbe ngaran fa handem kalen hala nyaw ke natata e gorgam mako gorko delle dum du yo buure de fewata e ngaran kalen hala majum sakramede wolbe rewbe ketine fa wode jode fa woda ke sakike mon Yusuf Diallo tawda e modon bismillah mon ali yotere meden
to yuuden
de lewru wati fu riiw riiw fano watta fa ceede de njabbe e ley cuudi luwaade ngalure meden wagadugu delle hokkube cuudi mubbe luwaasi be wakkati fu na be tampa de be njaba ceede mabbe wobbe menga nja na njodo e dambude ton no watta fa joomu wultake fu keba njaba ceede den tawale dum don wela wadetebe nombe ndego menga na dum metta fa dum ya dum hanto e polisiire mettesi hakkunde hokkube cuudi mubbe e luwi be cuudi be yo yewtene de salamatu diko wadani en sacrament en worbe rew pirtanande no fulfulde en kittino
wakani ngimen ton men min pa ma nyande
en gonane kalgondi o lasara laji waldi biu fajamta budi mudum lewru septembre to neddo adudo suudu makko neddo mu yobugol mudum gul feewi e ndu lewru wo en nyangere won mo halane en sadde mo hawrata e watugo lewru fu
dans le mois là si au moins
les lewru soni himbe sap ma himbe jeego mo ngon ele galle na way tawede dido tan ni gondo na njoba hinono hanirni heddi be fu njobata fa jom suudu am menga na jama kam salle ko njaba mi kee dum wotay ngatta mede anduna ya na jamu akeden da yobataake lewru fu wo sadda tan
hono dum e bandum en woni to lucien kam to nyibe ciudi na hokki himbe luwasi emilo makko na tilsi wodi na hani ne do jamta mudu mudum ndelle na wodi ko be tukki de be ngada de nyangere
jom badde na jogi lawon heba tinna na jom bo heba bo njob sabo buudi mudum sabo sunsuda na haja tedde fan fu tinna no tinnoto da fu le batut lewul fu keba njoba sunso ngi jom badde na rewtima fu sabo buudi mudum on anda kam do alhalim o na wayte jom wo nyamli nyibi badde den de hokkudo hokki on naato na on njoba dina hedi heba njobon de kam du juura don yoba nyamali mudum
lawol ngol yimbe nyibobe cuudum mo ngata luwaasi wetebe bayore be ngodi gol wakati gomma dum wela yimbe adube cuudi be mbi ko be ngata wakati gomma dum na mettibe sabo be keba be jottini aadi mabbe
mam locataire wata 4h du matin
jom baade ni gonumde illa fajiri todo yamde nainde o warata suni chapantati liwul hewti o fajiri todo yamde nainde do damando o deli sun su a fiji a yaltay law fayuti yamde jeego fa hande na hedna on lisu ton amma atano on nodda naw yama salle dum wodoydi duminigi ni na hedna daani fayuti o wakkati
yabo goyem law to ngoyba lan kay yikiti
bayadama wawtu godom jomme baadi yidi na jogi alhaliji godom fede e yimbe njabbe cuudum wona njoba amenga anda fukum jaboto dadum sabo wo baadu lewru tanni jiata dum yeso damamado sun sa wawta yobgon fu wo omman damamanga salle jom baadne alhali mudum on ko hanina
ese bayala tumna wodo ya suma
golleji gadoji wakati gomma mun fu no doggon suudo bandum hono no françois suko jangowo mawdo won hollira eni
ah wo mbatanni na wa wiidun ke do e jahanguni a yoba sun su jahangu hewti da heba e buudi din tilay ma de ndogga a waltan fajiri todo yamde tatnde heba taw yi e wodi kejja illa ma beete yamde juinde e dilla heba taw yi wono min gada taw faamin keba ceede de sakito min joban den
wobbe hoore mubbe na tilsani bo dilla to joppa gallede de hono no mamadi boro jaago todo
mi ndaali mi tawi ke duko ko duudan sanne mi suboken heba mi yalta galle nde sabo soni so a batidi e joomu a roko ken dum nde tawi joomu ka hillaaka kam ka heba buudim di tanni waani dum ko buri wodde ni njalta njoppa baade mudum suna dum fu on nantondirta
ko haɓude golleji sariya laluwa fay goto joinaka ko haɓude yoɓugol luwasiji hono no sylvie tarnagda annanɗo sariya wonno hollitani
généralement tout ceci est
ko buri hewde fu din kibaruji wo wattaake na le dereji din
dagu pamral hakkunde jom aadi on e garudo falua suudu on pamra mube ngal won ko watete leji don ko wi'a contrat du bail jom aadi on e garudo falua on na baawi famrude de takka nyalande ono junde fi balde ko habbi e jobdi suudu ndu ma dubaade den so wana non saliya wala ko lo dum dagu luwa wotaado ko hollata ke junde fi balde ko habbi e jobdi suudu ma dubaade o kaldal famra hakkunde jombaade on e ngaldo faluwa suudu on dum won ko wattete le dereji din ko wi'a contrat on
volonté des parties mis dans le contrat
ko beydira fi pamre gonde hakkunde yimbe nyibobe cuudi na ngatta luwase adobe cuudi ben na wodi du ko luwase on beydete dum duna wadda sadja na hokka yimbe adobe luwase ben be yimbe na ndoko lamugu ndaran o sa
Allo docteur
ayo ndel en kaltan hala bangal cellal ko yadanta fu e cellal gorko noy buure nde feewata so nangi gorko farum gorga mako mudum noy watta siti jallo fiita nan ke docteur o tindini en en kettino
il faut déjà dire que c'est une tumeur qui
nembay wiide yudum cancer mo heewa faysel yo yimbe europe buri yawde hebde ko naaw amma noku men do e njaawa yiide dum amma e njaawa yiide dum wara wiide ko dum wala ndelle na dum wodi tangium du na wodi ko way waddude dum go e ko way waddude dum fu ko wete la trip tortidi dum wala ne wiide lambiji den ngala noku mu
pamon ko kaja don
faiso na yidi wallugol yimbe be ngala yiyam a wawa ummade ya hokkwa yiyam tawa anda no yiyam hokkiloete dum on sabi ke yimbe batti doktor hande fapama moy wawi hokkude yiyam mudum en kettino fapame
toute personne
neddo fu lahti do na wayi hokkude yiyam mudum soni tay na holi cellal mudum wodi du tawe duubi mudum ko famde fu na ngadi sappo e jeetati delle joomum na wayi hokkude yiyam mudum wodi du tay teddefi tergal mudum na wondi kiloji gadoji ko famde fu cappandi joyi le leddi meden di duubi darna do do neddo wayi hokkude yiyam mudum ko famde fu o duubi cappandi joyi soni tay joomum na woyi hokkude yiyam mudum du o duubi cappandi jeegom dum darnete delle lahti do fu soni tay na ti haji yake na wayi hukkudi yiyam mudum so tayi min ma so tayi neddo goddo ferejo na wayi walude nokkure amen ton minen dum min jabboto joomo faawod gonga ko wi'ete ki dum wonno yimbe gondube nyawbi etengu yakku baawa hukkudi yiyam mudboy dum do don gonga ben don baawa hukkudi yiyam mudboy fay seeda sabe kambe kana be gondi joonindu nyaw gongu le yiyam mudbo delle so ndari ku buri heewde fu o yimbe be ngalda sembe muube wakkati fu ndaranede faawod sabe ko buri heewde fu on tawan wo yimbe muyobe wallede wakkati fu e bangal yiyam delle wo yimbe limetebe e be baawa hokkude yiyam mu wakkati goma du so on daari yiyam na yalta e kine joomira mu nden du so ni tawi doktorobe na cebi be ittata na yiyam dam don be ngatta dum wonno chaakuji do yiyam dam wattete so ni yiyam dam ittama du so ntay doktor on na hokki lawol dono doktorobe daranobe yimbe ben don e gondube yakube so ntay joomo hokki lawol fu be itta yiyam dam so ni so be itti yiyam dam ko buri heewde fu yiyam paddeteedam sabe so on daari ko yiyam dam yaltata e kine joomira mubboydu wo yiyam ballojam joomira mubboy kam boyka so on daari li don bi yiyam mubboy goni ko wi'ete aa dum ben don yimbe e tawti yimbe bi'etebe asb fu yiyam mubboy na waa ittede sun tay joomum walda yakkugul ka dum don fu so wana tay joomum doktor mudum o hokki lawol suni joomum hokki lawol fu yiyam mabbe dal na waa ittede fa wallite yimbe yiube e li don
crise, la personne peut donner son sang. Chéri sans rival,
chéri sans rival. Ayo, sacramé, on va bien dire, tongono, on a quitté ni min fou, na min jota, on s'en gonga Allah. Yueli, min du sane, et taude de mot, on viti fou, anon du minga d'anta yote dende, yu Allah hukwen, je ire waro le jam, fofo moro.
Bébé chéri ma, ide berene ma, ide berene ma. Sharifa no tu namba ma voda tapole voda mosirede lago tempo te wale lare ha sharifa man shariman tata shariman tata sharifa sharifo di ali dendene sharifa la biberende sharifa no tu lamba tata asa otina Sharifa no tulamba mapo data pole Sharifa bebe sheria Sharifa ide berendi am Sharifa Sharifa no tu
lamba tata aso kinam sharifa no tu lamba tata aso kinam kayya sharifa bongel domi doni ma.